Australier blir eldre, og behov for god kvalitet innen eldreomsorgen blir viktigere. Mange kjenner ikke til tjenestene og hvordan de kan få tilgang til dem. Australias eldreomsorgssektor under press for å møte den økende etterspørselen. Den siste intergenerasjonsrapporten sier at den eldre befolkningen ventet å nå nesten 40 millioner innen 2055, i det nesten en fjerdedel kommer til å være over 65 år. Tjenesten i eldreomsorgen har endret seg betydelig de siste 15 årene. En stor endring opprettelsen av My Aged Care, en telefontjeneste og et nettsted, lansert av regjeringen i juli 2015, der eldre mennesker kan be om å få eldreomsorgstjenester tilpasset sine behov. Programkoordinator for Ethnic Communities Council of New South Wales sitt Multicultural Aging and Disability Access Program, Terry Leoleos, forklarer.
So if you are over 65, you are aging and you need support at home, that would be the first tick that you'll need. If you have a Medicare card, that's a good indicator that you're probably eligible to be able to apply. But the best thing to do, call the My Aged Care Call Centre, tell them a little bit about you and what your needs are, and they'll be able to support you and help you along the way to decide whether or not you're eligible for these services. Many people think that they're not, and they call, and they're very surprised to find out the sort of services they can access here in Australia.
My Aged Care-tjenestene spenner fra grunnleggende oppgaver som å klippe plenen, handle eller rengjøre, til komplekse behov som for eksempel alternativ støtte for overnatting. Betalingsalternativer varierer og skreddersydd til individuelle behov. Terry Leoleos sier at det også støtte til folk som i økonomiske vanskeligheter.
There are options of paying up front. There are payment options where you can pay every month or with every service visit. But they also have hardship options. So if you're finding it hard to pay, if you're financially in a position which is difficult, and many of us share that space at the moment, it's always important to let the service know you're finding challenges and that you will need some sort of alternative ways to pay your payment. No one here in Australia who needs aged care but financially can't afford it is ever left off the support, they don't fall through the cracks. It's important that you let people know so they can accommodate you.
The Federation of Ethnic Communities Councils of Australia's report 2020 Vision for Older CALD Australians sier innvandrermiljøene eldes i en mye raskere rate enn befolkningen for øvrig. Det australske statistikkbyrået sier at om et par år vil 30% av befolkningen i alderen 65 år og oppover være fra såkalt CALD kulturelt og språklig mangfoldig bakgrunn. FECAs leder for sunn aldring, Mary Patsessos, sier at de jobber for behovene til innvandrermiljøene.
What we're essentially saying is that CALD Australians need to understand what services are available to them. They need to be able to communicate those their needs in their own language, and they also need to be able to talk to people so that they can understand what services are available so that they can make informed choices.
My Aged Care-systemet inneholder informasjon på mange språk. Mentalsmenn og fagfolk fra sektoren mener tilgang til informasjon og tjenester ofte for kompliserte. Konsulent og tidligere omsorgsarbeider Rafaela Lopez sier teknologisk forståelse ofte en utfordring.
People who are over 70 and they did not have access to a technological education, so they're not computer savvy, and they still going to have a lot of issues in using the service.
Støtte tilgjengelig for å få tilgang til systemet.
It is important, however, that whenever you are concerned as someone who speaks a second language, contact your local migrant resource centre, contact your local ethnic communities council or your multicultural worker or a worker who speaks your language. Let them know through your social support groups, I have this need and I don't know where to go, and they'll be able to show you how to access My Aged Care and how to get the best support possible.
Resti Sanz en 81 år gammel kvinne, opprinnelig fra Spania, som bor på egenhånd i Melbourne. Hun har nylig hatt en kneoperasjon og organiserte sine omsorgstjenester før hun ble innlagt på sykehuset. Hun bruker ikke datamaskin, så hun kontakter kommunen via telefon, men det var ikke bare lett.
I had to make a lot of phone calls. The phone number they gave me ended up being in Queensland. From Queensland, I think they took me to Canberra. Well, it took me a lot of phone calls until they finally came.
Etter operasjonen kan Resti nå bruke nye hjelpemidler i sitt eget hjem, som kan hjelpe henne med å dusje og gå på do, For disse hjelpemidlene betalte hun en lav avgift. Hun finner det nå lettere å navigere systemet, og har en ordning hvor en person kommer en gang annenhver uke for å gjøre rent i huset hennes for $15 per måned. For noen dager siden spurte hun etter noen som kunne ta henne med ut for å handle, idet hennes døtre ikke alltid er tilgjengelig for å hjelpe henne. Hun fikk besøk av en rådgiver, og selv om engelsk ikke er hennes første språk, hadde hun ikke problemer med å forklare hva hennes behov var.
In that interview, they asked me whether I could drive, and I said yes. But at the moment, because I'm like this, I need someone who could take me shopping. They asked me, for how long? And I said, at least for 6 to 8 weeks, and then I'll be able to drive back again. So now she took everything in writing, and I'm waiting for them to tell me yes or no.
Det er også visse kulturelle barrierer som hindrer noen fra å bruke eldreomsorgstjenester. Rafaela Lopez sier at i enkle miljøer er barna forventet å ta vare på sine eldre foreldre.
It's very easy to, you know, cross the road and go and assist your father. But here that, you know, we have this thing called the tyranny of distance, and sometimes children can buy properties quite far away from the city. So it becomes really a very difficult situation for children to help their parents when they need practical support.
Rafaela Lopez insisterer på at folk har rett til å bruke disse tjenestene.
They have paid for it. They have contributed to the economy of the country, and it is their right, and they should use these services which are there to make life in the community easier, and so they can stay at home longer.
Som de fleste nye programmer og tjenester fungerer ikke My AgeCare alltid perfekt. Terry Leoleos fra ECCC New South Wales oppfordrer folk til å si ifra og gi tilbakemelding om sine problemer med tjenesten.
It's so important. We are taught as multicultural individuals, don't complain. It's not the polite thing to do. In our community, we should be grateful for what we have, even if it's not perfect. But the Australian government and the Commonwealth is saying, no, we want to hear from you. Because every time we tell them something goes wrong, it's their job and their responsibility to fix it.
I januar 2017 kunngjorde den federale assisterende ministeren for helse og eldreomsorg, Ken Wyatt, mer enn 8,5 millioner i ekstra midler for Multipurpose Services-programmet for eldreomsorg i regionale, landlige og avsidesliggende samfunn, og sier at eldreomsorgstjenester må være tilgjengelige i lokalsamfunnet over hele landet og all dens mangfold. For informasjon om My AgeCare-programmet, besøk www.myagedcare.gov.au eller ring 1800 200 422. For informasjon om tjenester på andre språk, besøk www.myagedcare.gov.au/other-languages. Denne saken var laget av Esther Lozano. Du hører på SBS Norsk, og jeg er Frank Mathisen.